lar portal sappo he jenay. Don non yimbe Israel be be ngari he nyargo witengo Sinai. Ala funtengo don nyargo funtri don maje digali yo jayli fof. Ala non hali o halani Musa o widum ko min woni Allah Allah ma o ta fotani dan hay Allah suwana min. Te wota rew hay jalan goto wala hunde wonde suwana min Allah. Wata ƴettu inde am mbaɗande ɗo feewaani ciwtor balɗe jeeɗiɗi wandere jeeɗiɗi mere nde moɓta nden ɗon a rewa Allah rew baaba ma yo daama fof teddinaaɓe te wota war hay neɗɗo te wota wondu he debbo mbo wonaa debbo ma te wota wujju te wota faw neɗɗo ko wonaa goonga wota yiɗan hoore ma jawdi goɗɗo ɗum noon Allah windi ɗum fof he haayre Musa noon o artiri nden hayre pour yimɓe ɓe fof jiya ko winda e mayre ɗi luwaji fof mbindama duuɓi duuɓi kewɗi caggal kono ha joni ko pour enen ndewenɗi te ha joni so tawi en jiɗi yiɗ Allah te ndewen ɗum en ndegginat ɗi luwaji Allah